Wiki ya inshua etambulira masekati g'ekibuga Kampala ya kugasa bonna naddala abagoba b'ebidduka abeetaaga insurance ya third party. Insurance Regulatory Authority ekitongole ekivunaanyizibwa ku bya insua mu ggwanga nga kiri wamu ne Uganda Insurers Association baatandise kaweefube bwe baagala okuyita okuddira bannannyini bidduka okubayigiriza engeri gye bayinza okufuna sitiika eza third party nga tebagenze kusimba nnyiriri wadde okubaako ekintu ekirala kyonna kye bakola naye nga bakozesa tekinologiya. Mu wiiki ennamba eyokumala ku Constitutional Square mu kibuga Kampala, Elias Edu, Corporation Secretary wa National Insurance Corporation, agamba nti insurance eziyitibwa eza digitolo tezigenderera na kumalawo byalayini byokka n'emirimu egy'okuwandiika ku mpapula, naye n'ekigendererwa kwe kwongera okwanguya omulimu gwa insua bannayuganda ku bagase. Alhaji Ibrahim Lubega Kadunabi, Chief Executive Officer wa Insurance Regulatory Authority, agamba nti sitiika eziyitibwa eza digitolo kye kivudde mu kunoonyereza kwabwe ku ngeri omulimu gwa insua gye guyinza okwanguyira bannayuganda.